biri kumi na musanvu ogwo gubadde muno teke ne nkokola ndigwerabira nti ogwanzitira mmange ne mmenyeko okugulu nakati nkyawenyera Uganda eggwanga tukyali mu nyiike wana ssemateeka naye yakwatawo kiwuduwudu akati ekiwedde nsa bamugirayo ebisoko n'embazi obwavu n'ettemu mu kwefuga omwaka ndi byerabira ntambuza mugonga ebyo twalabira pasita yosha bayibu mu mwaka gwa 2017 ogwo abirige watali amumanyiko wano yawunzika serebulisa ebyefujjo unalebosemewo wekasanda ogira omukulikanyo kyuma kya yesu Brian White tuba tutuddawo nakyankalanya ensinga akasuka ssente esike mbugawo na pikipiki omutta lodi meyo okumuswaliza ddala mbaana muzeeyi mugaba gwasimula myasi omwaka gwa 2017 ogwo okwefuula mutanyuka agulojja luno bwe yalonda akulira amajamu wamba atyo omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizi omwaka ogwo
2017
nyo omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka
eryaka eryo
twasanyukira okuyingira omwaka nga tetumanyi nti tusanyukira eryaka olwagutandika akasana akamaanyi nekajja katwocyokira abalongo abo enjala n'ebuna ebitundu by'ensi eno netwerya n'enkuta abakulu n'abaana kwediima kwakola eggulire ery'amaanyi ng'abasomesa bamekete jiiko bediima bongerwa ettafaali lya salale bosi n'abasawo eri nabo bapanga ekyo beekalakaasiza emulago ne wandi balwadde kwe kufa ng'empuuta eziiru n'abataalwala bangi baalugenda batyo meja kigundo akabba maama wa fiina ebyakanyamunyu nabyera byali omu n'afande kaweesa okumupakira ebyasi senti lolensi mukibye wappa wa bbanka n'okutuusa kati obwana bwe bakyasomba danisi ku mapeesa omuttanga ente mulindwa muwongo okuziikibwa emwalo abakyala b'entebo basobya n'obbata ebuddu ebijambiyo okunyuka bityo bobi alumba paalamenti n'amaanyi mabirizi kagwesonyi okuwaabira baffe omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizi omwaka ogwo
2017
nyo omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka
eryaka eryo
tuba tukyevuma obukambwe bw'eryaka ssetteesereza ate n'afuuka wangumi abagikwateko nga baliku saidi togikwatako kwe kwesiba obutambaala panki n'ekonye okufaanana furimu onalembozaako giro kyakulisa engumi apakati y'omusajja yali ya ttabu mpozi n'amagye muleeya gaali gafujjo ebyo byonna byaliwo naye nkugamba nti eky'emyaka n'ekkomo kyo kyakuba bbaayi omwaka gwa 2017 ogwo haji kikungamu yafiira munnaffe Ivan Ssemwanga wali kiganga waliwo abagamba teyafadduse ebbanja mwaka mukyamu akulembera amerika n'owa north korea oli matamabuku batandika okukola nukuliya bombu ne bazeetunuzaamu otusa ku bunkenke mwaka gwe weeraba obadde mu kafiri okulonda kwe kenya nga kwamenya rikodi odinga waabira uhuru olw'obubbi ne kkooti n'esala amazima ameereere wabula omulamuzi malaga bannange yandibanga alimu otusayitwe germany n'agamba mwalimu obukuusa n'effujjo okulonda kuddibwemu mangu bannaffe ate ekyennyamiza omuwaabi museryo ekyennyamiza omuwaabi museryo odinga obutaddamu ate kujja navuganya mwami uhuru nakkiriza ebintu ebyo nze ngunyumyanga olutabaale wange omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizi omwaka ogwo
2017
nyo omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka
eryaka eryo
Sheikh Muruta Siraje ne Kamoga Mpozi nabo mwebali mu analisisi y'omwaka babasiba mayisa abantu abo mwefa yakaweesa ebintu ng'ebyo kigundu ne kaweesa mu lusenge olwo mwesiba agiryamu olukwe bannaffe swaba Siraje ne Ssegujja Umaru kkooti yabata ne baddamu ne bakwatwa te Bingi na yeno kodemu ebiringebio Biendo oza ntio sanga biafuga nyonyo Yapa wangebi vade odara mwaka Wangala nyonyo mutemipa
Remember where you got it first www.djericom.com